Esule yana mwenya. Awo nanzizaayo mu kkubo ery'omulyango ogw'ebweru ogwa watukuvu ogutunuulira obuvanjuba, awo nga luggale. Awo Mukama n'angamba nti, omulyango guno guliggalwawo, teguliggulwawo so tewali bamuntu aliyingirira mu gwo, kubanga Mukama Katonda wa Isirayiri ayingiridde omwo, kyegunaavanga guggalwawo. Omulangira y'alituula omwo, nga ye mulangira okuliiranga emmere mu maaso ga Mukama. Aliyingira ng'afuluma mu kkubo ery'ekisasi eky'omulyango, ne mu kkubo omwo mw'anaayitanga ng'avaamu. Awo n'antwala mu kkubo ery'omulyango ogw'obukiika obwa kkono mu maaso g'ennyumba, ne ntunula, kale, laba, ekitiibwa kya Mukama nga kijjudde ennyumba ya Mukama, ne nvunnama amaaso gange. Awo Mukama n'angamba nti, omwana w'omuntu, weetegereze nnyo, otunule n'amaaso go era owulire n'amatu go, ebyo byonna bye nkugamba ku biragiro byonna eby'omu nnyumba ya Mukama, n'amateeka gaayo gonna, era weetegereze nnyo awayingirirwa mu nnyumba na buli awafulumirwa mu watukuvu. Era ogambanga abajeemu, ogambanga ennyumba ya Isirayiri nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, ayi mmwe ennyumba ya Isirayiri, emizizo gyammwe gyonna gibamale, kubanga muyingizizza bannaggwanga abatali bakomole mu mutima, era abatali bakomole mu mubiri, okubeera mu watukuvu wange, okwonoonawo ennyumba yange, bwe muwaayo emmere yange, amasavu n'omusaayi, era bo bamenya endagaano yange okwongera ku mizizo gyammwe gyonna. So temukuumye bintu byange ebitukuvu bye mwalagirwa, naye mweteekeddewo mwekka abakuumi b'ebyo bye nalagira mu watukuvu wange. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, tewaliba munnaggwanga atali mukomole mu mutima era atali mukomole mu mubiri aliyingira mu watukuvu wange, munnaggwanga yenna anaabanga mu baana ba Isirayiri. Naye Abaleevi abanneesambira ddala, Isirayiri bwe yawaba, abaawaba okunvaako okugoberera ebifaananyi byabwe, abo balibaako obutali butuukirivu bwabwe. Era naye baliba baweereza mu watukuvu wange, nga balina okulabira ku miryango gy'ennyumba era nga baweereza mu nnyumba. Awo be banattiranga abantu ekiweebwayo ekyokebwa ne ssaddaaka, era banaayimiriranga mu maaso gaabwe okubaweereza. Kubanga baabaweererezanga mu maaso g'ebifaananyi byabwe ne bafuuka nkonge ey'obutali butuukirivu eri ennyumba ya Isirayiri, kyenvudde mbayimusizaako omukono gwange, bw'ayogera Mukama Katonda, era balibaako obutali butuukirivu bwabwe. So tebalinsemberera okukola omulimu ogw'obwakabona gye ndi, newaakubadde okusembeera ekintu kyonna ku bintu byange ebitukuvu eri ebintu ebisinga obutukuvu, naye balibaako ensonyi zaabwe n'emizizo gyabwe gye baakolanga. Era naye ndibafuula abakuumi b'ennyumba gye baliragirwa olw'okuweereza kwamu kwonna n'olwa byonna ebirikolebwa omwo. Naye bakabona, Abaleevi, batabani ba Zadooki, abaakuumanga watukuvu wange nga bwe baalagirwa, abaana ba Isirayiri bwe baawaba okunvaako, abo be balinsemberera okumpeereza, era banaayimiriranga mu maaso gange okuwangayo gye ndi amasavu n'omusaayi, bw'ayogera Mukama Katonda, abo banaayingiranga mu watukuvu wange, era banaasembereranga emmeeza yange okumpeereza, era banaakuumanga ebyo bye ndibalagira. Awo olunaatuukanga, bwe banaayingiranga mu miryango egy'oluggya olw'omunda, banaayambalanga ebyambalo ebya bafuta, so tewaabenga byoya bye banaayambalanga banaabanga nga baweereza mu miryango egy'oluggya olw'omunda ne munda. Banaabanga n'ebirembe ebya bafuta ku mitwe gyabwe, era banaayambalanga seruwale eza bafuta mu biwato byabwe, tebeesibenga kintu kyonna ekituuyanya. Awo banaafulumanga mu luggya olw'ebweru, mu luggya olw'ebweru eri abantu, banaayambulanga ebyambalo byabwe bye baweererezaamu, ne babitereka mu nju entukuvu, ne bambala ebyambalo ebirala, balemenga okutukuza abantu n'ebyambalo byabwe. So tebamwanga mitwe gyabwe, so tebakuzanga mivumbo gyabwe, banaasalanga busaze enviiri ez'oku mitwe gyabwe, so ne kabona yenna tanywanga mwenge nga bayingira mu luggya olw'omunda. So tebawasanga nnamwandu newaakubadde yagobebwa bba, naye bawasenga abawala abatamanyi musajja ab'okuzadde ery'ennyumba ya Isirayiri oba nnamwandu eyali muka kabona. Era banaayigirizanga abantu bange enjawulo bw'eri ey'ekitukuvu n'ekitali kitukuvu, ne babaawuza ekitali kirongoofu n'ekirongoofu. N'awali empaka be banaayimiriranga okusala omusango, ng'emisango gyange bwe giri bwe banaazisalanga, era bakwatenga amateeka gange n'ebiragiro byange mu mbaga zange zonna ezaalagirwa, era batukuzenga ssabbiiti zange, so tebasembereranga mufi yenna okwegwagwawaza, naye olwa kitaabwe oba nnyaabwe oba mutabani waabwe oba muwala waabwe olwa muganda waabwe oba mwannyinaabwe atabanga na bba, bayinza okweyonoona. Awo bw'amalanga okulongoosebwa, bamubalirenga ennaku musanvu. Awo ku lunaku lw'anaayingiranga mu watukuvu mu luggya olw'omunda okuweerereza mu watukuvu, anaawangayo ekiki ekiweebwayo olw'ekibi, bw'ayogera Mukama Katonda. Era baliba n'obusika, nze ndi busika bwabwe, so tembawanga butaka mu Isirayiri, nze butaka bwabwe. Banaalyanga ekiweebwayo eky'obutta, n'ekiweebwayo olw'ekibi, n'ekiweebwayo olw'omusango, era buli kintu ekiwongebwa mu Isirayiri kinaabanga kyabwe. N'ebisooka ku bibala byonna ebibereberye ku byonna na buli kitone ekya buli kintu ku bitone byammwe byonna binaabanga bya bakabona, era munaawanga bakabona obutta bwammwe obugoyebwa obusooka okutuuza omukisa ku nnyumba yo. Bakabona tebalyanga kintu kyonna ekifa kyokka, newaakubadde eyataagulwa oba nnyonyi oba nsolo.